Pare bila pesa kidonda. Cheki demi yako na kutoka. Wana nitanga Maradona.
The Party Monster.
Jumu wakata nikisonga. Pare bila pesa kidonda. Cheki demi yako na kutoka. Pare bila pesa kidonda. Kipare bila pesa kidonda. Kipare bila pesa kidonda. Cheki demi yako na kutoka. Wana nitanga Maradona. Jumu wakata nikisonga. Usipandishe mrembo boda boda. Yondo siku ya mwisho utamwona. Usiulize kani ligonga. Niulize kile niliona. Ai, akema mana sare dry fry. Na kupigana bila munda. Vidole mbili weka pisa. Izo zingine weka inside. You know I pull up like a G. Shorty ameweza, she's a free. Akunanga kitu ya free. Naguza nina kani real. You know they love me for the life. Nita Illuminati kumbe life. Unasema ni bangi kumbe life. Top team in the big propeller. Haga big game jack kwa the rise. Nena clap, nena clap, nena clap. Nena clap, nena clap, nena clap.
Yo, in the mix with DJ Milton.
Maisha fiti na mrafiki tunaungua. Nasi cheating kama wifi anajua. Mziki alipi basi ni vipi nina ganji. Shikati kiti ujo uone vile kwa mike inachafua. Kikulacho ndoyo hapo inakusumbua. Tunajua ni bibi yako kimwanika tunaanua. Piji jasho ndoyo ndingo tanunua. Otherwise piga kalesa na ikikumo nezazua. Twende lifestyle kuna wenye na wabasha. Last time tulikata kuperform Naivasha. Ndani ya 110 ni na wapita kaza naska. Ni kwanga wanted lakini saiwa na nitaka. Sini funny ya. Vile hit song imefanya msupata kekunizalia. Swali kubwa na juliza mini chalia. Tuwezi sema juni halia. Na spendi mapicha. Kwa ipila filter. Super woman nina feature. Bien wanga mziza. Kila lebo kila design. Na spendi mapicha.
Party Monster.
Says whichever distance wezi rushe. Ataka ni mbali ndaenda. Mtoko mbona na kondanga mbara. Na waza mbona kila kitu chako napenda. Blow me kisses whichever distance wezi rushe. Ataka ni mbali ndaenda. Mtoko mbona na kondanga mbara. Na waza mbona Lakeside woman, Lakeside woman. Yo. Nikibai vodka, whisky ndo chesa. Kuna line flani munga na dekurudia tena. Nina ndenga kwa VP, Rashid ndo chesa. Kindo line siezi kuwa mkoparative na tellers. Mbresh ameoga na haringi. Na ituangwa rasta, misi na yabingi. Coronavirus na siko China. Man, nime come through with a simple night man. Ulinifanya ni thrive. Na kupenda kwa mawazo, squeezy si rhyme. Nilikupenda sana, by the way, thanks. After kukua my part-time crime. Blow me kisses whichever distance wezi rushe. Ataka ni mbali ndaenda. Mtoko mbona na kondanga mbaya. Na waza mbona kila kitu chako napenda. Blow me kisses whichever distance wezi rushe. Ataka ni mbali ndaenda. Mtoko mbona na kondanga mbaya. Na waza mbona
DJ Melton.
Mbona nyinyinyi na wawasha. Nkikula nyama choma tu firifiri na taska. Bro mejituma ako kazini anaisaka. But anajua bibi yake anafanya nini Naivasha. Boy, akisi Kenya kuna content. Nashindwa dunge chengani so nazidunga zote. Anataka nmwage ndani mina mwaga kwa matope. Si ubonga kilami tukitaka ganji itoke. Normally shembeteng mamoli kwa Henneken. Mwena mi yo my friend we got rich in the end. Tulimtupa kwa bootsi tulimtrace na magan. Kawamini tuko luzu lizu the falling arm. Sini mabagla for sure na hisi siri. Bala klavo wezi njua kwa CCTV. Bro nikimuambia haski na yesi kiziwi. Kasi bizu tanipata ni mesare siki mbizi.
Kuna bali nafaa kuenda na design. Speed vlani shako kusa kawasaki. Jege masanse hawa tutaki. Kapu nitambui siku tambui.
Kauna ngamu na mawaps. Kauna ngamu na mawaps. Kauna ngamu na mawaps. Kwa singwa kuna waps. Kauna ngamu na mawaps. Kauna ngamu na mawaps. Kauna ngamu na mawaps.
Lika tuko F2, Ndini, Fina. Supermarkers to bebe kama miracles of Jesus. John Minor, Deka Deka. Massive, kamzozo kazoze. Matawini ogana. Lika tuko F2, Ndini, Fina. Supermarkers to bebe kama miracles of Jesus. Lika tuko F2, Ndini, finas. Mika tuko F2, ndit ni finas. Mika tuko F2, ndit ni finas. Supermarket tubebe kama miracles of Jesus. John Minor, theka theka, massive. Kamzozo kazoze, matawini organic. Na kwani form ni kiani, kasichana ni mrembo flani. Aga seti vizani, tazuka unipati. Ura disco siyani, predator inaosha taxi. Rasa napiga mbati, tishoto jani kaki. Stenje misilali,
silali, silali.
Jegia nataka ngapi,
ngapi, ngapi.
Nisemo liona wapi,
wapi, wapi.
Sungoja na kamsahi,
sahi, sahi.
Na stenje misilali,
silali, silali.
Ndegi anataka ngapi,
ngapi, ngapi.
Nisemo liona wapi,
wapi, wapi.
Sungoja na kamsahi,
sahi,
sahi. So basi digi bikla, bitch. Gwanda, bitch. Lip gloss, bitch. Shali, bitch. iPhone, bitch. Nywele, bitch. Kila kitu bitch toka juu hadi chini. Bikla, bitch. Gwanda, bitch. Lip gloss, bitch, Charlie, bitch,
Ice,
bitch,
DJ Melto.
This is dance.
The party monster.
Keep this dance. This is dance. Keep this dance. This is dance. Keep this dance.
Yoni ganjerende, zungusha kiyuno alafu wacha iende. Zungusha uyomblena alafu wacha aende. Vijana wana rada mta, tuka kujana kwa show. Promoter na tetambaya, atikume chrome. Kukinyesha ni goda na cam, doma na vitu hugrow. Pesa ndo inafanya mata mecha na toanga ball. Rapa kwa nani like, that's my son. That pussy ain't mine, it's just my turn. They say they want me in Dubai, I just might come. I don't like the limelight, they say I'm like vampire. Mi huwaga kreki, mongo waga empty. Mi nasaka hesi, waga waniwezi. Wana lamba kretin, why you overtaking? Manyu wana cheki, pia muna ni keki. Wakitisha mechi, go bitch fetch it. go bitch fetch it.
You're in the mix with DJ Milton.
Ana shika tamla, ana weka vodo, ana piga tu flash ya jali chesa. Ana shika tamla, ana weka vodo, ana penda kuzi toka zake zikimsho. Ana shika tamla, ana weka vodo, ana piga tu flash ya jali chesa. Ana shika tamla, ana weka vodo, ana penda kuzi toka zake zikimsho. Ana shika glasi, weka barafu, luku wanapiga ndula ndio huwa chafu. Ah, dem ni peng, kitu poa alafu. Bunda kilo kumi, jegi chopa menda susa. Okay, approach, proceed, na caution. Toxic, hini poison, ina flavor ya passion. Kitu tamu mix ya genge na dance. So kama kafraye na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila sande siya ko charge. Ni mauru, sini komando ndani ya skirt. Ni mauru, udem ni mauru, udem. Ana shika tambla, ana weka vodo, ana piga tu flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo, ana penda kuzi toka zake zikimsho. Ana shika tambla, ana weka vodo, ana piga tu flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo, ana penda kuzi toka zake zikimsho.
Madam na kudai, umedunga mini, nona penda manguai. Una dance feet, una wacha niki smile high. Ama niko high, jua lies ime nice.
DJ Melto.
Madam na kudai, umedunga mini, nona penda manguai. Una dance feet, una wacha niki smile high. Ama niko high, jua lies ime nice. Lazima ring light. Ndiyo msupa atu kunyo na mapicha. Social media siyo wote wa mafilter. Kuna wengine personali wa meiva. Na bado nyumo napata mebarikiwa. Ukitupa vibes kawaida wa uringa. Lazima fike bendo katike na madiva. Design nimezoza imi baki nitwe isa. Yo, madam na kudai. Umedunga mini na unapenda manguai. Una dance feet, una wacha niki smile. Ama niko high, jua lies ime nice. Madam na kudai, umedunga mini na unapenda manguai. Una dance feet, una wacha niki smile. Ama niko high, jua lies ime nice.
Take a picture. picha vile zinatamba tu insta. Captions hizi kifuatana na sticker. Nguo sizi nafanana na matching sneakers. Eti mkinyamaza sisi ndo tunachachisha. Niko na mpoa, niko na mpoa, niko na siezi mficha juu ni mpoa, niko na niko na mpoa, niko na mpoa, niko na siezi mficha juu ni mpoa, eh. Niko na mpoa, niko na mpoa, niko na siezi mficha juu ni mpoa, niko na niko na mpoa, niko na mpoa, niko na siezi mficha juu ni mpoa, eh. Tunafanya TikTok pamoja, madesh nazo tukikula pizza sarova. Mamio mio tunapiga dance kuzitoka. Hatuna mbio ya kusafishana tukioga. My late night calls tunalala tu saa nane. My memes na my jokes kutumiana kama chuane. My late night walks tukichomanga kidale. Alafu tuwa tuwa tukifika tukijane.
Bro uko wapi?
Kijani na mpoa.
Unafanya nini?
Vitu zangu na mpoa. Akimi na muoa kwa streets alinitoa. Wazidi tukuroroa cheki hawata toboa.
Wewe.
Niko na mpoa, niko na mpoa, niko na siezi mficha juu ni mpoa, niko na niko na mpoa, niko na mpoa, niko na siezi mficha juu ni mpoa, eh. Niko na mpoa, niko na mpoa, niko na siezi mficha juu ni mpoa, niko na niko na mpoa, niko na mpoa, niko na
siezi. Well, I know she wants a bad man and she knows I wanna have fun. She asked me how much in my bag just for a
nah, 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 yo, pull up, pull up, pull up. That is June.
Master Woody, DJ Milton. Find him on Facebook at DJ Milton. Find him on Instagram at DJ Milton. DJ Milton, your party monster.
Well, I know she wants a bad man, and she knows I wanna have fun. She asked me how much in my bag, just for a touch, just for a chance. She want me to cash out, then she go let me in. I tell her it's alright. And if I spend, she go spend some time with me and give me all I want. I say, baby, don't stress. If money be your problem, come play. See what's in mind, you get a replay. We can do this again and again. Oh yeah, baby, don't stress. You know me, I like I'm gonna spend more cash. Every time you're with me, I go make you undress. I will make it red till I get you wet, 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 wet. She says no money, no love. I'm ready to give her all she wants. She says no money, no love. Mana mia na vyo nipa na furai. She says no money, no love. I'm ready to give her all she wants. She says no money, no love.
The Party Monster, DJ Melto.
I like what I see. Ina kawe ruka ruka ukitrai kuva jeans. Wasoro na nendama mifichanga lasi. Na girl totos yuko juu. Hele mkeka Aladdin. Komo tutapel. Tuneza blend kama Yves na lapel. Umedunga Chanel. If you know me well, I can be your clientele. Kauna kinda na nunua duma invoice kwa mail. Na kausha vuta signal. Siko busy if you wanna see me later. Misi no nini but si leo niko kwa keja. Ulisha siya vile nyuki fota sali. Come through niko na mali.
Naipenda walai naitaka. Weni big baba basi mini matha. Kutufisa lazima utoe pesa. Bembeleza sijui kuteseka. Kasi ganji baba see you later. Unarukia kati ni chest unacheza. Cruising nicely na siko kwenye Tesla. Kwa lap ya tajiri kazi tuku cheka cheka. What you know about living this life, baby girl, ana rhyme. Tell your favor, said hi.
I said hi.
This man ana deni kuwe wife. Na watoe ka five, ana jokes a why why.
Me ni big baba, sijai nonsense. Nisha ita guest, you ni full package. Na when you find mama, una kompe. Ka unaipenda, semo siyo gope. Ati naipenda.
Unanipigia pigia mbona unanikasia. Kwanza nomba itoke siku nisike tume disappear. Alafu sikiza my idea. Au mademu nakatia po maskani nkipitia. Sifo anakuharibia papara punguza soon utaparara. Ukuru kakara natafuta madhara. Futa bamba tena kwanza ukipata kihara. Ogopa muhadhara. Ataki kanya kusitaki. Hujapewa umenusa ushatangazia umati. Senge kucheki na kupimia na mana. peleka pande ile, ile, ile.
Wapi?
Kule, kule, kule. Peleka pande ile, ile, ile.
Wapi?
Kule, kule, kule.
Wezi ya dabari.
Kule, 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 ile, ile, ile. Peleka pande ile, ile, ile. Kule, kule, kule.
Ah, modema. Alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi?
Mzinga kadha.
Odeoma alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi?
Mzinga kadha.
DJ Melto.
Hapa pali nifika bade jazama mto toto modema oa. Nachora saba vi viboko litupiga sina mramba akina kevoa na mkulia shamba. Finger licking his finger, licking sweet finger, licking juomina ua ua demia koyu kuitahani mikwake maua ulikuja nini kwa sahani ni jaba na jua. Ati soft cut skin na yangu waivaibra na yangu kuwa job shinda mode wa mati na nga inachafka ina nga dada na nilong shinda kiki ya manzi wa kibra.
Mode alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi?
Mzinga kadha.
Odeoma alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi?
Hema, hema, dema kona big denda, big denda. Acha ni wape sinema, sinema. Satano mchana na bado mimi sijatema. Penye tumetoka wezi guess ni wapi, but penye tumefika uneza tell ni wapi. Mzinga zina dedikani ya jali, sikiza niyo kwanza venye anabonga kilami. Mode nilimpata kama mezima, kapoteza macho akadhani hakuna sima, yeah. Squeezy za bekazi ni kuririma, kuamka, kungara na kuchoma liva.
Alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi?
Mzinga kadha.
Party Monster.
Leo sina gandhi soki leo na kibembeleza kama mtoto. ID Ferrari zimebaki kwa mbosho. Wezi jua niko nunge nikipost photo. Tunawasha kiwash wash nikatukoloto. Kodo moto inachoma koleta chesa. Niko kwa dance floor zimeshika nikicheza. Vile napewa macho kakipofu na mamande. Mule mbaba pale nitamupandisha pressure. Oops, under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya Kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party Korunda. Under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya Kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party
wanajua
Korunda.
Wanajua chinchila ndo kabisa. Vile mina tisha, simu zina ring. Kila siku tuko busy na shingo zina blink. Na ishi dream ya shina kiwa young na mindo tuna dim. Usiulize kai gari na space. Kuna drink unaharibu kieka chesa. Tumasides from Kalesa. Utatesa, haina pressure. Ikwe mwaka kushika mita USD. Ikwe mali unafikiria niko ya ukweli. Na rap vitu naona kwa vision ndo ujue mi. Na nzanga kani shona mwisho KJZ. Na kuomba permission si kwa free. Na wako na mission kwa kaa mimi. Na ndo manata hizo vitisho zao sisiki. Wanovwana kuna ingine kaa hii.
Oops, under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya Kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party Korunda. Under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya Kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party.
Sa zingine live utuweka kwa kona. Unadhani umefika mwisho. Juu ya stress na mahangaiko.
Party Monster.
Na sa zingine life utubamba sana. No time for the bad mind people. Wakadinali avoid those people.
Ukiwa na stress usijinyonge. Tafta mtu mkae chini mbonge. Lazima tutafinez. Sisi sio wanyonge.
Leo mahangaiko, lakini kesho mafanikio.
Furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita. Furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita.
DJ Melto.
Weni ambi, ebu decide. It's not your time. Iyo with that. Weni ambi, ebu decide.
bila wea tuwezi ishi. Newsflash, tutaishi fiti. Tutakusahau kama kamisi. Na memory tutoe kwa akili. Una behave ni kawe tuko na option. Pia sisi, iyo ni caution. Kasi uruma singe kuwa na wewe. Usipo change itabidi nitembeze. Last chance, ati last chance. Last chance tuliacha last year. Yonje ufala mista kikisikia. Usipo change, kanyanga. We niambie, ebu decide. Sina your time, iyo with her. We niambie, ebu decide. Sina your time, iyo with her. We decide, counter change. Sina your time, iyo with her. We niambie, ebu decide. Sina your time. Unanithreat, unanithreat. Utaniacha, siuniache. Unatuthreat, utaacha kazi. Siuache, unadhani tunajali. Ujinga ni kudhani bila wewe atutasonga, tunasonga. Ujinga ni kudhani bila wewe atutaomoka, tunaomoka. We ni damn, didididamn. You're so damn, hii dunia si yako pekee. You're so damn, utashtuka kama unangoja ni kufuate. Usipo change kila mtu njia yake. We niambie, ebu decide. It's not your time, you with her. We niambie, ebu decide. It's not your time, you with her. We decide. Counter change, it's not your time. You with her when you're big. It's not your time.
You're in the mix with DJ Milton.
You make it too easy. I'm feeling you. I'm loving you. You make it too easy. I'm touching you. And I'm loving you. Online na kuhala na madame mwingine. Squeeze ni kasi nanga time. Na kubishana na watu kwa comments. Offense, nimeweka defense. To be honest, I just wanna be with you and I know vex. I just wanna be with you and I know best. I just wanna be with you, yeah. You elevate. And when we dead together we marinate. And everything you say I resonate. And when I dead inside you, you lulet. I li on fire. Too easy.
Kukosana na wewe, sikutarajia. Kuwa mbali na wewe, akimeniacha babaya. Kutengana na wewe, imenibadilisha sana. Nimetamani nilewe, akina kunywa na staza mandambia. Nini watu rejini, haya mapenzi yalinogana. Kumbuka tulipeana majini. Leo baby kesho tomato mitandao ikaleta vitina. Ukawa uambiliki na mikichwa changu na kikavimba. Nikawa sisemezeki na uma inauma lakini ntazoea. Inauma inauma lakini ntazoea. Aliye mwanaume duniani ni kuzoea. Aliye binadamu duniani ni kuzoea.
Sikia nafunga ndoa, marry you. Menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo ya kienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa, sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi anaishi hapa. Sikio mpata, sina matata. Jisifi, waka, pendeza, takata. Takwa kashi, mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni nikupenda fasi. Takwa rambo, rindoni vita maji maji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Namba sana. Namba dua, nisije zingua. Nobody. Wanasema sana, wataongea, wazidi umbea. Nobody.
DJ Melto.
Unanifanya nisikie kunongwa. Hadija ae, nani especially ukisonga. Nime
ayo kula.
Unanifanya nisikie kunyongwa.
kuja ai nani especially ukisonga na nimesha shindwa kukonga sweetie walai ukena mbali I miss you stronger.
Lights panda juu, mere meta star. Nitavunjika mguu, nikikupanda. Starstruck, you're my muse. Pick a little star, wonder what you are.
The way you wine, girl, your waist give me goosebumps, ooh. Spiritual things, what you do. Vitu nafanya unani weekend, juju. Ni voodoo. Ooh, can you be my somebody?
Basi saka, saka, saka tarumba, saka, saka, saka tarumba, saka, saka, saka tarumba, saka.
Mani especially uki
saka, saka, saka tarumba, saka, saka, saka tarumba, saka, saka, saka tarumba, saka.
Nairobi style lazima mwage noti ndio kunao kibda akikuuliza kwape mwambie si shida yake najue si nane najue si yake mimi mapenzi ya Nairobi style lazima mwage noti ndio tinjoti kam akikuuliza kwape mwambie si shida yake najue si nane najue si yake
mapenzi ya Nairobi style demezi kupenda kama hauna ndai na si gari tu ukikuja na demio anakudharau tu cash money love language yao cash money sura mbaya na cash money na unaishi Kilimani utakulawa mamanzi ukitaka manzi wa Nairobi mzinga road trip Lamu atakwambia ko free anakamu peke yake anapanda gama tatu akiwa na wewe anapanda uba ata make sure umetumia doku mkula mapenzi ni kumlipia bills manzi wa Kanairo hapo atakufeel hey, hey.
Mimi mapenzi ya Nairobi style lazima mwage noti ndio kunao kibda akikuuliza kwape mwambie si shida yake najue si nane najue si yake mimi mapenzi ya Nairobi style lazima mwage noti ndio kinjoti kam akikuuliza kwape mwambie si shida yake
every girl in the club, oh yeah, move that body, feel me wind up slow. When you feel that vibe, bring it up. Yeah, yeah, yeah.
Oh God,
DJ Melton.
Every girl in a deep place now season second.
Yo,
sticky wete. What I do with the sticky wete?
Wete, wete.
What you go wete?
Wete.
Toto malisa fivi shapete.
Wete, wete.
Action pack. Say the way attack. Attack you attack. A girl me attach. Mesa full of vibe. Man a Batman. He broke my gun.
Booga.
Every girl in a deep club. Oh, yeah, move that body. Feel me wind up slow.
Ten can you rate mama joko best na mama ni peng bila dent mama pia ko blend alini cheki gram makapenda na can you text na deku kam then I come then I come so baby kuja hivo
usiwari baby doll
kuja hivo
party monster
babe kuja hivo hivo babe kuja hivo so baby kuja hivo usi dance baby girl kuja hivo babe kuja hivo hivo babe.
DJ Melton
ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate kanapenda kenye mi wanapenda soka napenda toto chupa na haga nono
like a boss.
Tenda we mapewa tako, kwangu ni clean so buda fagia kwako. Nikuje ndogo jutakula kushoto, usitake kuona na na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako, manzi yako na mpango kwa wakando. Tunapigyanga trio sam, tunakusengenya ni Mr. Last Guy, manzi yako ashani penda. Mtoto wa nyumbani, toto la home, Kenyan girl kanapenda ganji, she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati, vibe ko top kwenye flow, joker na perform, joker na perform. Pick poka napenda kuzitoka, TikTok na konga TikToka. Pick poka napenda stick proper, big bomb bila kona big bomba. Pick poka napenda kuzitoka, TikTok na konga TikToka. Pick poka napenda stick proper, big bomb bila kona big bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu, hapendi kupelekwa hizo klabu. Mimi nataka jo a trend, akule vitu best, alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo, alafu hapo nyuma mauano. Yo kwa game vai, mavitu ni vulai, sivei nime apply chali yake na mjoka.
Toto wa nyumbani, toto la home, Kenyan girl kanapenda ganji, she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati, vibe ko top kwenye flow, joker na perform, joker na perform. Pick poka napenda kuzitoka, TikTok na konga TikToka. Pick poka napenda stick proper, big bomb bila kona big bomba. Pick poka napenda kuzitoka, TikTok na konga TikToka. Pick poka napenda stick proper, big bomb bila kona big bomba.
Duli deliver Nairobi, kakubali kunipea dempen. Nimekuwa bad kutoka enzi za F2, Kenya nataka ni Mike Zona madem tu. Ini hype iko na version ya dang su, dema mezi beba bompa na kona tatu. Shina kuwa wea cha leo ni tajefa tu, yenge true ameangukia muara.
Toto wa nyumbani, toto la home, Kenyan girl kanapenda ganji, she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati, vibe iko top kwenye flow, joker na perform, na perform. Pick poka napenda zitoka, TikTok na konga toka. Napenda stick proper, big bomb bila kona big bomba. Pick poka napenda kuzitoka, TikTok na konga TikToka. Pick poka napenda
stick proper.
Anapiga kick ndani nyumba na bado na nimaliza. Tukisikiza radio tukibeba tukiwa matureje. Oh dance kwa itune nikiroga beat so manze hepa si watu wana break up. Anapiga kick ndani nyumba na bado na nimaliza. Tukisikiza radio tukibeba tukiwa matureje. Oh dance kwa itune nikiroga beat so manze hepa. Pasi watu wana break up. Yo manze hee, pasi watu wana break up. Kuna watu wawili wawili wanachezwa na brown. Marangavi unamuita ukilengwa na kamo jai notice wadhela limteka. Kizikwela wako ni kulalia tu pesa. Mabuda wavitambi juu ya prado simpresa. Nanguna kiwa maji anatekwa bila pressure. Form zake za kulewa zupandisha tempa. Sari story mingi tulikuta na December. Kimona kuna daru wejua kuna mambo. Kitu one time kanibiza kulevako. Backdoor tuko jam down ni kulight up. Mina die short fine pass na ma bundles. Baby calm down bado una wine. Kuzidisha moro wake fine bini brown skin. Yani dem kitu safi uwezi fikiria mara mbili ulalendani. Napata na na wenda na pangaja weekend. Yana die and the club ashikishizo vibeti. Vibeti za masponya kipungisha kiuno. Na die ashikia ball nda peleto mbaka euro. Story za uongo jisponyo na kiyolo. Medunga di maguru na kwela ni mamboto. Tatishi kama moro ifikia di mokoro. Na doba zangu genja kuteta mtoto wa sonko. Mtoto ni kisonko. Anapiga pick ndani ya nyumba na bado na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matireje. Oh dance kwa itune nikiroga beat so manze hepa si watu wana break up. Anapiga pick ndani ya nyumba na bado na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matireje. Oh dance kwa itune nikiroga beat so
Pakistan tunavuta mabitha. Tumesota hapa area natakia gita. Side chick ameanza kuniita cheater. Sponsor actually bana tuma mita.
Confirm
you have received. Wacha niende kota. Received sikulangi moga. Received napenda my light skin.
Confirm
you have received. Wacha niende kota. Received sikulangi moga. Received napenda my
dark skin.
Ring ring confirm ume receive. Fuliza kidogo isha nitoa kwa form. Uliza jereali nishona kuja home. Anadai fair kutoka kasasi na do.
Hauna do na unadai kuteka shiro. Wakikui upenda wababa wako na do. Na after yako ni was kushinda before. Ili amka kakuboy kalala fofo.
Fofo hari yako na kitu foso na kusho. Na mbogi yake yote inadai kuja show. Wana ume so wote wanadai jiko. Oh
Oh, sina hiyo do, sichome hivyo ana spend is of form. Mandume watatu wasichana wako confirmed. Simu zote los go off. Ah, tukunywe makonyo
lilo. You have received,
wacha niende kota.
Received,
sikulangi mboga.
Received, napenda my light skin.
Confirm.
You have received,
wacha niende kota.
Received,
sikulangi mboga.
Received, napenda my light skin.
Mtendo ametenda kitenda wili. Speaker katika ndo jenge mwili. Kamili kado, minko kamili na nikite madoba jua ishaku kwa injili. Ringa, dance, shadow mado. Shadow mado, shadow mado. Ringa ringa, shadow mado. Uku umesota ama uku enado.
Ringa, dance, shadow mado. Shadow mado, shadow mado. Ringa ringa, shadow mado.
DJ Meltone. Party monster.
What shall we do?
Fanya nini?
To cut the magic.
Very nice.
Pewa kitu.
Tuko chom tuna chill na machaji. Kona form kama feel burudani. Na ukinusa rufu flani ko hewani. Usitulize maswali. Kuna ndom, kuna chingwi na majani. Kuna kom kama na zigi na ka something. Tuko zone, tuko fiti, tuko maji. Marijuana na kajoblin. Elevating mood, celebrating. Tuko veggies, medicating. Unapenga na nicheck salivating. Navigate, tunadai tuende mechi. Mambo freshi madam, weni keki. Nonafanya na jikise mwenyeti. Shuri mpaini for real, mekudeti. Mzing niko ready, mastimza weekend.
Yeah, yeah, yeah. Leo niko mando, niko on. Niko on, niko on, niko on. Na wewe ndo controller. Wewe ndo controller. Shika remote, iko on. Tuko on, tuko on, tuko on. Na wewe ndo controller. Wewe ndo controller.
Ni weekendi. What shall we do? To cut the magic. Pewa kitu.
Kikam, kikikam, kikikam, kikikam.
Mikona hamna kuzama bakani. Utadani tuko deep state. Mawithin kumaskani na ka mistress. Tuko ndani ka, tuko ndani ka.
In the inside,
oh. Like tuko ndani ka.
In the inside, in the inside, oh.
Tuko ndani.
In the inside, in the inside, oh.
Like tuko ndani ka.
In the inside, in the inside, oh.
Utasikia fiti. Ndani ka miss. Ndani ka. Very nice. Utaitana, tunacheza ndani huku mechi meivana. Ndani kama ocean gate vile kuna zamwa. Nenda tipsy diving bila flota ni na njama. Ndani kama swalu, mbegu ya avocado. Kismati ya sugu unangukia ndani ya thamos. Ndani kama sim card, kando kia saka. Ndani kama shimo juu ya chips sasa kacha. Na la London, minambuwa flani rada surf. Zinga tutoki tuko ndani. Vibes and inshallah ni mastiks na majani. Leo teja patika, tuko ndani ka.
In the inside.
But like tuko ndani ka.
In the inside. In the inside, oh.
Tuko ndani.
In the inside. In the inside,
but like tuko ndani ka.
You're in the mix with the party monster DJ Milton.
Kama una noti kuna demo menoki. Anakuliza kauko na moti. Rentu jakanja landia shakupa notice. Lakini umegoma hautoki. Forex unaosha bila copy. Ocha wanajua weni doki. Bogi wanasema weni bossi. IG ya uwezi cheza loki. Check it this omolo once again. Na ile injili wanapenda. Other than rapro bado ni mwili na jenga. Doba na figa buda mitili ya benga. Popularity mefanya ni badili mamrenga. Bad man kisiri siri anatengwa. Anomolo fiche nga firi firi kwa dema. Check yule boy wa chili chili analengwa. Backup nyamarebo kame katilili wa menza. Kijibizana mtaita kuduru. Kibishano na kutaksu shuru. Mulibanja sana mtaki uhuru. Saime bamba sana wapi nduru. Yeah, atuendi mandamano. Baba, into maintain kanyo kanyo. Mr. President ongeza miaka tano. Na nyiwa Kenya lazima mkuwe na msimamo. Kama una noti kuna demo menoki. Anakuliza kauko na moti. Rent uja kanja landia shakupa notice. Lakini umegoma hautoki. Forex unaosha bila copy. Ocha wanajua weni doki. Bogi wanasema weni bossi. Idea uwezi teza doki.
Gong gong gong. Hi hi hi. Sha sha. Ya
Jaga master vimba chopopo. Come on a jedi. Ta ta tiki sarasta eh. Kulosa baby kulosa. Makena mafota kama mwamposa. Kulosa baby kulosa. Makena mafota kama mwamposa.
You give me everything, you give me butterfly. The love that every day me no kufunga tie. I'm in a panty, you in a book side. Cool upside, so what if I face cafe panga fai. Gully click by me on the pie.
Nataka kuna mtu mlangoni na mebisha tangu joni. Mfupa nilipotia mitani mnashindwa mbona mnioni. Waga nmeze wakija wenzangu piganga honi. Leo nasikia tu ding dong yega mkononi. Kwanza karibia na ukingia pigwa bia. Ukipenezo angalia macho ikupewa pazia. Everything is nice here mipe kendo unezafia. Lafu kani back day usiogope kupiga cheers.
Gong 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 hi hi hi. Sha sha yaga master vimba chopopo. Come on aji die da da tiki sarasta eh. Baby kulosa, patena mafota kama mwamposa. Kulosa, baby kulosa.
DJ Melto,
nataka this, nataka that. Unasikia hu baby girl, anataka kitu kaf. Anapenda muku chu, anapenda cash. Na anapenda jugu seti kapu tu wangu kuku.
What up? Yo,
Lord Jesus, yes. Form,
hello.
Like a boss. Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka kitu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda jugu seti kabla tuanze ku antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka kitu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda jugu seti kabla tuanze ku smash.
Atika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush. Kanapenda mukuchu sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush.
Leo ni weekend na gala megama. Na day ni mseti na day ni mkaf. Tuko area za mababi wala zime nice. Wapua ni waseti na wote wamevai. Your body body fine, your body body good. Unafanya niwe brand everywhere in the hood. Ninapenda uki wine, ninapenda ziki move. Your body body fine.
Hello. Leo niko busy wapoa ni wawili. Moja ni stud mwingine amedunga mini. Na ni masos wamejipin fiti. Hapa ni trio sam tukisi puma heni. Nijizi tu nimegosanisha makapo. Cheki yo tunga mpoa wako. Ukini cheki buda acha kufambo. Ukujo kuna njeve kanadai kugado.
Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka kitu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda juku seti kabla tuanze ku antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka kitu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda juku seti kabla tuanze ku smash.
Atika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush. Kanapenda mukuchu sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush.
Anapenda mukuchu, anapenda cash. Kamarada si ya pesa baby girl, uweze mkache. Uweze mkosa bukla weekendi na hagal. So niteka joma buda masponyo wako na guap. Awezi panda mati ya ni uba kama unadai ya kam. Nonasikia natoka wapi, anatoka Kiliman. Kapenko ni mada na mapost pale gram. Nonasikia nataka nini, anataka titu kaf. Awezi panda mati ya ni uba kama unadai ya kam. Nonasikia natoka wapi, anatoka Kiliman. Kapenko ni mada na mapost pale gram. Nonasikia nataka nini, anataka titu kaf. Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka kitu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda jugu seti kabla tuanze ku smash.
Atika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu, ana blush. Kanapenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash.
Mira na mhate. I'm not going to work. My work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party. 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 Just going to party. 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 And I'm not going to school. You can call me a fool. Hakuna shida klabu ntashikisha na magoons. Kidogo ni kafegi alafu tutacheza pool. Brother life is good huh? So weskiza mekula nyingi ati leo teo kwani leka kona nini mademo ananikola ati nikose wona cheesy elimu kwanza ishi na easy form ni nyingi ha.
I am going to party. Kitafuta buda jo haunipate. Nanda ime chrome na mambeko kathate. Sungusha, sungusha, aduga we mkate. So
I'm not going to work. My work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party, 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 party. Just going to party, 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 party.
DJ Meltone.
Zangu zizoze kainjili, nizoze mara moja, nizoze mara mbili. Ae, inapoa ni wavue kanchiri. Wapoa kuchefua mkome dungi ya mamini. Mpoa kona tatu, mpoa na mpini. Mpoa na manati, mpoa wa mjini. Chuchu wengine wanasema mini sosa. Wengine washacheza doba zangu ya kutosha. Wengine wanasema nikidhigida kolabo. Anisawa kukami na baki na waosha. Wengine doba zao ziko chini kama carpet. Wengine na wapeleka na rada ma puppet. Luku diriba ilikuja na jacket. Juu ya maduya ni shama da sache. Nadai ni kudigi usikie fiti. Nadai kukupin maze usikie dhizi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai to relax to kidishi. Minji nadai ni kudigi usikie fiti. Nadai kukupin maze usikie dhizi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai to relax to kidishi. Minji kukudigi tu viviti kwa kiti. Kukudigi tu viviti kwa kiti. Kukudigi tu viviti kwa kiti.
Yeah, me love the way your body call me so nice. Yeah, you make a bad man feel alright. That is why me wanna give you all my life.
In the morning.
Yeah, me, I love you in the morning.
In the morning.
Same time, baby, me, I'm running. Call me anytime that you want me. Now you want me, now you want me.
Olai, pum pum pum, mine pika miche lady. Ni kudiki fiti, ni chize nezo jegi. Uneza kucha 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 home my lady. For you ni shadai, ya ni sosa na kuketi. Ha mpoa mechipeba, yela kama candy. Mpoa neza pikisha malap ma weekend. Ha niko niko on, izi nguwai na kuseti. Venye niko ganju, na shiki wa kibeti. Olai,
nadai ni kudigi, usikie fiti. Nadai kukupin, maze usikie vivi. Nadai ni kuchiu, ni kubloka. Big G, nadai to relax, to kidishi. Minji na dai ni kubigi, usikie fiti na dai kukupin maze usikie vizi na dai ni kuchiu ni kubloka. Minji na dai to relax
Mko na dem, mwenye kona dem pia. Masa flani ekifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mpili no petisho bia. Anko na dem, mwenye kona dem pia. Masa flani ekifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili na selecta ni Rambo na MC nizi diambo. Wanga mbaya sana akiweka go pato. Miondoko mchezo nilianza kitambo. Sile enzi kali akishikilia milango. Nimekuja na moto design ya Vulcan. Dandi ya kimat mina shuki ya kumasho. Pate gude safi tuka seti na machaji. Foreign Malawi weekend ni kwa nani. Tumi haya gari weka wa kardinali. Cheki kwanza tebu search ulikuwa wapi. Umoroto then umalize na okto. Alafu nimekumbuka usisao ya ukungu. Hini big tune kuwa beba karaburu. Picha moja safi utadhani sima ndugu. John Falme mix zake safi safi. Washa moja bigi manzenski epiti. Anko na dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachanga. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili no petisha bia. Anko na dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili na
wacha pombe.
Tusha prove ini skill line na wengi. Tumesha toshea kuwa blessed na banga.
ini best ku address maheta tumeshine wasichoke waendele kunyesha kani true atufichi na makeup ni clean sheet bars na ni pen na paper eye skia hii mimi na feel kuteta ni two in one god tuna kill me better usini advice usini advice usini advice usini advice usini advice usini advice usini advice
pereka mshene huko sina time mkanyaka
usini advice
lazima nipige
sherehe
check your body go best body go top na tuna kingana na macheck shida sido shida ni pombe kiwa less na tuko zone na venye bana tuna flex weka situ mess let is on my best
nasema wrong so ina bomba wrong so ina bomba
kwela pen kwela wezi rate kwela ukirate pige 10 over 10
ayo kula
so unapenda dance kizo kipenda bafile kuna end of the bafile mana deep sea
neti kuna kwela pen kwela wezi rate kwela ukirate pige 10 over 10
makwela mapen kwela wezi date kwela ukidate lazima uringie again
makwela wameiva the tiktok divas cute face pia rivas lazimo taitisha ai makwela wameiva the insta divas cute face pia rivas lazimo taitisha
like a boss
double tap kwa content yako ka bang venye kamepiga dance umecheki nika tena di black chocolate ama white vanilla wote mi na meze ya mate tikitoko diva akisijui walikose nini luku chivile woipiga wakengeza mafilter na ring light kuisha chenye wamebakisha ni tipsi kwenye picha slide for the D to the M what a beauty suneza nita beast wako baby yara cutie ya wanna be your bestie niliku cheki gram nika penda nika kutext mina dai kukam then ukam do nikam
neti kuna kwela pen kwela wezi rate kwela ukirate pige 10 over 10
makwela mapen kwela wezi date kwela ukidate lazima uringie again
makwela wameiva the tiktok divas cute face pia rivas lazima utaitisha
you're in the mix with DJ Milton
niko ndani ya buka nikimedi na mashasha jaribu chingani mama leo utapata viatu tumepiga ni maclack za kobata warembo wote wananukia koko baba si usha mikono kwa unaona uko tipsy usha mikono kama maisha iko fiti usha mikono kuja basi twende hivi jalala siku tano naona kama nitachizi hata nikikosa leo ndakupata kama kuna ngori itakuwa disaster siku mingi jo baby nimekudata wacha sita sita baby come hapa kama unani feel. Wachana na mi. I'm honestly just a humble rapper
na kukuwa na ti maina ni nabi niliwa show ingoma itawangwata
nikonda niabuka nikimedi na mashasha jaribu jingani mabare utapata tutumipiga ni maclack za kobata warembo wote wananukia koko baba si rusha mikono kwa unaona uko tipsy rusha mikono kama maisha iko fiti rusha mikono kuja basi twende hivi jalala siku tano naona kama nitachizi excuse me I mean empress ama honey when ni safari kumja venye upatikani na macho yako nzuri unafanya na tamani rafiki zangu wanashindwa rada gani basi nipate karenza zingine vila rosa na kile unapoenda utafata na masoja kichwa inauma basi meza sona moja na venye unanitesa kini bado nitangoja
nimefunga dedi manze hunitaki na kama ni makosa basi wa utanishtaki ningetaka tuende shanzu audiani na unataka light skin kwani mini mlami
na niko ndani ya buka nikimedi na matata jaribu jingani mabare utapata viatu tumipiga ni maclack za kobata warembo wote wananukia kusema
basi rusha mikono kama force wacha deep siwe fast kwa fast mkono kama loss yezi kasi pass match muna kapo tuende hiali ndo rada tena let's go
impress na kufeel na kufeel na hii feeling ni real na kufeel baby girl my miss na dai unifeel ndo mana na
hii nasa office kudo
4434 alo
udijena ataba mana tipsy G check wose maga ladies fast lakini ndume before socha nifungue verse kwa verse nifungue raw siezi cast siezi pass match mina dapo baby girl ndo rada tena let's go
impress na kufeel na kufeel na hii feeling ni real na kufeel baby girl my miss na dai unifeel ndo mana na insist impress na kufeel na kufeel na hii feeling ni real
na kufeel baby girl my miss na dai so ni feel ndo mana na insist
chaki eh stories za hatu wa gariski na mara mosti zivito zishagi fit na bado tuna risk bado tunashika feelings you're just a friend siku jota koti this deep venya tuli click tuka vibe but I miss you sana ku miss kila tenkenda ga missing na mimi ni jisi je kwa sim so what you doing to me just be my queen I be a king now will you marry me say my tipsy if you can't show love to me you can't be close to me who can give love to me I am unlovable if you can't show love to me you can't be close to me who can give love to me I am unlovable
na ku feel na feeling ni real na ku feel baby girl my miss na dai uni feel ndo mana na insist empress na ku feel na feeling ni real na ku feel baby girl my miss na dai uni feel ndo mana na insist
chiki denge nilipitia kinja kisema yeni lele na kati ya madenge uta shembe shtakalikuwa nje gali wakiwa matembe akiwa na malele chiki denge nilipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge uta shembe shtakalikuwa nje gali wakiwa matembe akiwa na malele kila siku nko madoni nikipiga show ya kwanza na kula kapa so nikipiga show ya pili na kula kapa 200 show ya tatu nalipwa na mamili tatieta kuna rapa na niweza atakuja na mwa Kenya kulabu misi taki mina tuwa doba genje na kamuja kubali buda jua we ni kende nilikusho drill na towezi songa mbele no wonder hizo lyrics hazinanga atamini rudi daro brush it off ndo nitishi lyrics head bazi kuna masters bro niko hunting na mafia piga tiki nite gwizi tunacheza na matiti kila wiki wezi feel fit junge wesa kubizi kwela juu ya maji aliruka mara 50 chiki denge alinipigi ya tenja kisema yeni lele na kati ya madenge uta shembe shtaka likuwa nje gali wakiwa matembe akiwa na malele chiki denge alinipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge uta shembe shtaka likuwa nje gali wakiwa matembe
DJ Meltone
I'm on a romantic call baby panda mti kama network ni blanda I'm on a romantic call better option ni wewe safwa elewe I'm on a romantic call nimekunokia na techno kuhanga papana I'm on a romantic call better option ni wewe leo nimebai bamba leta mamako tuonge tuliko sana tangu masikio ni toboe hii namba ni ya mse wa movie hapa base usireply hata kikutext uliwacha kubonda tangu kuku zenu ziende missing mliacha kushuku ule mkisi kuna ukame na hope babako aliunda fence naogopa sana kuliwe na fisi I'm on a romantic call baby panda mti kama network ni blanda I'm on a romantic call better option ni wewe safwa elewe I'm on a romantic call nimekunokia na techno kuhanga papana I'm on a romantic call
ya team overworking
the party monster
hiki tu nani aliweka ingredients kuna vile yufanya niweke check it my team overworking
you're in the mix with DJ Milton
hiki tu nani aliweka ingredients kuna vile yufanya niwe obedient siwezi kosa do ya kuibai acha acha kama account ni insufficient imefanya nipate wa mama nikichoma picha miu yake ya lawama napenda vile yufanya na staga na kichwa inazunguka tu kama pesa ya chama hiki tujua waga imeweza nikiipiga mubonga tu kingereza so before nijipate kwa jeneza waiter make sure meza imependeza kuna watu wana deserve vikombe kwa kazi nzuri si wapewe vikombe kuna watu wana deserve vikombe acha tuwataje
1
wazazi
2
wenye hutupea kazi
3
nimesahau 4
mwenye alitengeneza pombe
DJ Milton. Find him on Instagram at DJ Milton. DJ Melton, your party monster.
She gon' fight your ego like it's nothing, oh. She gon' make you humble like it's nothing, oh. She's a generous giver, but so dangerous. She's a generous giver, but so dangerous.
Next door, we breaking checks. The echo. She fucking, I'm lucky, she sucking, I love it. It's nothing, I stuff it, a custom, I'm busting assumption. I want it, your cousin, the loving. Now where's I in Pesa? A favor, cheers, I keep way where I'm clever. Who you damn, you dispose of me letters. Furthermore, I know better. Better.
Room next, wakaskia. Ay, wakaskia. Ay, 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 wakaskia. Bangshi, rashi, rashi, kelele. Room next, wakaskia. Ay, wakaskia. Ay, 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 wakaskia. Bangshi, rashi, rashi, kelele. Ah, tulibet down duano. Dipi na kadai no scam. Zipchi na kachafo tam. Aka inza, ginza, ginside. Room next, wakaskia.